Hey, nah.
Black Market Records.
Wenda wazim. Hey, nah.
Vic.
Hey,
twende.
Shuri yako na haga ineza analyze D. Anajua ma time chapadi ana paralyze glit. Anajali size suri ya yeah, die speed. Kama kami ni wazim siombagi nicely. Neza kwa diabetic jwenye ako na good old ladundishe mavudum ni ada kama guton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton. Jwe ye siyo nana panya ball ye ni buffon. Adundishe mavudum maguton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton. Adundishe mavudum maguton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton. Adundishe mavudum maguton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton. Adundishe mavudum maguton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton.
I go do you nicely, let me summarize this. Nda kudara dara boobs hadi ni paralyzed teeth. Shori yako na nice hips na shadai she likes me. Mneza kulamba sura niki summarize kiss.
Hey.
Kani hot puliza, shh, tuliza. Sina doya food, kani dom fuliza. She say baby do me that thing, how you pull it up. Back it up down, make it okay na jirudisha.
Nice up one, paka three na kauja toa nguo zidi. Nina mifuko bigi chunguta bebe wa baby. Ukijona mali safi baby unalete wa zigi ujifunge. Machine imebeba sikipiti ujisune.
Neza kwa diabetic jenya kona good old. Adundisha mavudum ni ada kama guton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton. Jaya ya siyo nana panya ball ye ni buffon. Adundisha mavudum maguton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton. Adundisha mavudum maguton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton. Adundisha mavudum maguton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton. Adundisha mavudum maguton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton.
Cheki siche checheki vlapa neza toka bila eni lisha kreki chwaki anakumongo ina divaja ini meze bila kutafu na kakicha rice uneza pisho rinta kulaku na pia neza stick junko single. Everyday we out pin drop, baby proli fundishwa kushine juna twinkle. Money money come money gone, sake shori usha go. Naka shikia kwa kona ka chaparo. Go for me na na dish boy. Nataka si die miata sim join. Jwangu chibu wochi undergoing. Kunipasha liacha citizen ipashe. Alumbwa na askari neza lamba ni mshike kia askari. Thick uji no starring you ni gives a daktari. Akitingiza si city na nyu kwanga bon tau.
Neza kwa diabetic jwenye ako na good old. Adundisha mavudum ni ada kama guton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton. Jaya ya siyo nana panya ball ye ni buffon. Adundisha mavudum maguton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton. Adundisha mavudum maguton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton. Adundisha mavudum maguton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton. Adundisha mavudum maguton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton.
Shori thick shake ya raushe bad man. Naeza kudishu fikishwa di top class. Bado nisha kreki chizin kona bad manners. Abadin angas vile shit ina imagi. Fully on a pana medi na unankiwa destroy. Shori yako na jegi na unambulwa na rejoice. Aliachagwa pending jo alirada nkona choice. Wote na friends iso meiva waka boy. Why you annoyed? Moge menona manzia kwa shanza ma signal. Very simple, kanetisha tiko. Goro ni inbound, fakonza ma ping pong.
Neza kwa diabetic jwenye ako na good old. Adundisha mavudum ni ada kama guton. Niki ni bamba sana, adira basi zi puton. Jaya ya siyo nana panya ball ye ni buffon. Adundisha mavudum maguton. Niki ni bamba sana, adira basi zi puton. Adundisha mavudum maguton. Niki ni bamba sana, adira basi zi puton. Adundisha mavudum maguton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton. Adundisha mavudum maguton. Niki ni bamba sana adira basi zi puton.